Fama de Gerken on Ketina Habruska, Mator, Studio Kalongodanto, Gitir, Monaco, Bruja, Sama de Mundum, Fofma Abdul.
Yamu letter as a Habruji de Gadan Alalo and the Hitinan Tobe.
Der Habru did Anani and Pura to end and the region di Fatot Wat and Ska, Mator, Ekintinoja, Donop, Churira, Quad the Lural, Chakahimbe. The Rotor Pindol met and Gadan Tarik Aminata Ama, the Suka Umator, Jango University, Dofi, Jan de Locutorak, Cassian Onti Gulir de Hor Mako. Ana wakati fu en kantira fi joji men ko cionnol balli bannira jon kuma en jeto en dan barwa changua der departement ingingimi wadan suka matore hemre e chapan e jenay joybe der ci e sappo e jenay mo region di fabe gadanama e kintinoje der geccire wittine de en dan donobe curira ko wadda lural chaka himbe
non jati wadi aisa de en dari duni fa handen ko wona no tefe der majum kan woni no tokkire duni fa handen ko wotta jonde jamde enda hebo balla duni fa handen kay ummatore de enda hani waddude fedde duni fa handen barwa cingowa kan duni fa handen sigili dum en kettino ko abdullahi mayna waddi firta dengal fulfulde
jangino ngole kintingol wada kanani gam batte alle suka ummatore tawabe do enda wadda kay no balla gam dum en do fi ko nartinde na ku tay warti jam seo der region mo difo on endam dum e sabi ko suka ummatore kay won ko hoja fa jangine do fi on enda dum do won ko doma e mabbe sebe gasini jandene umala bunu chari kanyum won cigilido e kentino gol enda
on daro nyana da muhimu
sukabe umatore wuroji kewdi kaura gam hande hunde fuka yewta hakkilo ummingo sukabe umatore tutete der maji dun sabi bini ko suka umatore fu ko wari do de hoti famtina bandirabe mu ko wi'a gam nimbe keba jonde jam e sewo
je azamala hiya
tijani kanye musa Beska matordi don be ngari be potti e kintinongol e be kolodu kono ni weltare mabbe do majjum
abuda dabo musa
hunde ne min andanande do amma hande min pamani kulle kewde fay nde fitina ummake mano yidi ummade midan andino min kebiranta dum mosola min gadano bandirabe amin tindinoje se kabay warde tindinede be
umayra musa kay
alhamdulillah mide
yettore alla min nani beldum batungu sanne sabu nde fitina ummake midde mbawi no min deccinirta dum nde min koti du min tindino bandirabe amin no nido wawirta jodirade der nimbe le portal e jonde jander wuro mu e der leydi ndi fu
ya ka salahia
gambatte wadude ballaga mudum fecciare hebe der region mo difa latid illum hita dumina de sapo jeyde tawda e rafi denagu kambe suka ummatorbe na be kanana ni be baldede sanem no watta ko jam e sey on en tabita
bandira jon kuma en jeto en dan chirozeri der region agades en gaddan filla suka ummator gombe no nawtoro cheli huberde en dan der wakati dungu en dan kambe keba be kunta hajuji mabbe bani ko edu way memude cellal balli mabbe
non jati wadi aisa de en dari duni handen dum du waddi ko ummatore denden ni watti dana yate ardibe benden ko watta ummatore denden ni wallirama be keba diya mabbe jarte dan der kubere de enda en kettino ko wobbe mabbe bi ko Ahmed Fela waddi firtaade ngal fulfulde
wanga gulbire na koldiam tiro min garana famil loto ni lonna kaddule amni min bifa hendudu no kura den no weli min sanne wadi minen gara don en minen potta e himbe dubbe be min bayri sai himbe kaura loto jala jauta beltu
ayi wonka
kuma yanzu yar
suka be no nata der diam dan lota de nani du tundi an kai ni dun hegaki fe seda
be kamata ba magan matasa ni wurin
no kura non to suka bu matore potata min nani du majjedu sanne ko sukabe amin ngari no loto der majjam wodi du min gala ndiyam e pompiji amin kanjum wadi dum ibe ngadda loreji mabbe lotude don den ne ayi sayle ndungu ko loreji amin lote wobbe no njara fay ndiyam dam den ne dum mojjina namin harton ndiyam dan tawe yonay min doba fa ndungu wara ko min keba ndiyam lo
aisa en gartu do enden der hubere nyamede enden to kad fedde du ne fa handen der ni de ko wadda yaadu yeso hebo der cekantaraje leydi Niger di andan ni watti dana yaade ummatore de na ko watta de burtaki wadama himbe holla metal bernum en nane darnaade hakkeji mu en ummatore de andan ni durwa renude are himbe e farande dunide o tano laawi laamu leydi do andan leydi Niger be acce bonnude are jamare en kettino ko wobbe mabbe bi ko alamin wa shar wadde firtaade ngal fulfulde
min tefan dabareji no leydi ndin heɓirta yaadu yeeso. Woodi min kiisake du hannden ɗuuɗal sukaaɓe ummatore nden nde ni wi'aama mburto hollude mettorgal ɓerɗe mu'en fuu gere maɓɓe majjum takkitorto wadde bonondaaji helude gineeji ɓiɓɓe leydi, tawi du ɗum ɗan tawaka nder dabareji amin minek.
Ko tuugal ni woni farko ƴeewata jaaki yeeso leydi ndin far ɓangeere kawrol jawdi noon naa fina tawaaji meɗen minen himɓe Niger. Denne ko woɗi woni himɓe joɗɗina jonde jam hakkunde himɓe e waɗango himɓe yewtereeji pindinol fuɗo sukaɓe ummatore kam ɗum ɓuri ƴeewude.
Banniraawo jom kuma wakkati yewtere pindol meɗen no en gaddan tariki Aminata Ahmadu suka ummatore janngo université hitaande makko jeega ɓare ni emo waɗa jannde lokkotoraaku nder université Abdoumoune mo Niamey. Kasen suka ummatore o enda o onti campagne hoore makko to o hoocata photoji e ko nanni titta. Min kettino tariki makko e bannimen Mariam Adé ko waddi ko ɗum firtiiɗe ngal fifulde.
Je suis entrepreneur.
Miɗo woodi campagne hoore am ko salon de coiffure no kuure to rewɓe garta no feɗo to kaɓɓol alhinna kanko kumi sembe gaɗa mum. Mi gaddowo balla dow firtugo ko e himɓe dow laabi internet. Miɗo tawa nder hawrindeeji kewɗi miɗo hokki sembe fara sukaaɓe rewɓe giɗuɓe wurtinde wodde maɓɓe fuɗo giɗuɓe kaɓɓol alhinna e juuɗe maɓɓe bojja. Gollal noon ngal giɗumi illa hana hannden waɗi wakkati fuu. De ni mi yi'i iri kaɓɓol alhinna gon komi waawa. Miɗo ekkito ɗum e hoore am, naa miñiraaɓe am, naa jaadiraaɓe am, ngam mi waawa ɗum. Kaɓɓol alhinna kam mi hokki sembe. Giɗuɗo haɓɓa alhinna on no noddanyan law joomum hooƴa nyalaane ko warta haɓɓa. De ni miɗo woodi wakkati mi haalna joomum, nden walaa wakkati dow mi anndina joomum. To ndemmum miɗo woodi sukaaɓe, kamɓe mballata kam. Wakkatiiji ɗo woodi balloɓe am, kamɓe ni mi accanta nokkude. Wakkatiji gonɗo neɗɗo wala say
muñalaysa
har ko darta fijoji coñinol ɓalli hannden ni sakkitinoɗen ko Soumane Amadou jangganta en.
Hannde nde wontimmoode lettol baal ko rewɓe ko duuniyaare duuɓinaaɗe noga e tati to enɗan ni tawiti Australie kañu e faa hannde Nouvelle Zélande. Timminol ngol du konɗan ni wattana hakkunde Angleterre kañu e Espagne. Angleterre ne eɗen anndi kañum woni ko itti Australie leydi woni no sigilli lettol baal ngol enɗam. Australie waɗi dabare fuuna watta ko heɓa yettowo kanon ɓe keɓa yettowa to ɓe jiɗi ton. Angleterre on enɗan ni alarbaare nde yehi hawoyɓe tati e gootel. Espagne du konɗan joomon goo muɗum no yaha hantoode lettol baal ko duuniyaare ɗum enɗam. Kamɓe du konɗan ɓe kawaynani Suède dow ɗiɗi e gooti atalata on enɗa.
Ɗo min kantane o habaruji amen ko sukaɓe ummatore metti kettinaki on kettini men sege ciiragoodi on kiyaari.